kunganjani ndithi ndiyakuthanda. Kunganjani ndithi ndiyasifela ngawe.
Will you think I'm crazy? Will you think I'm crazy?
Vulela inhliziyo.